Kinywaji kina siri tumelewa wote yani paka alfajiri ikifika mida watu wana susabiri mwingine kawaka mpaka anatoa siri mambo ya kujifetu wakili ha. Juzi nimechili na masela tunakunga glass jana nimea mkasina atadas yes. Nili acha deni mta wakati walae minasema mina pumebas.
A long time, be long time, yani umenisotesha long time. Let me live my life freely, let me live my life freely. Kama unakwenda unazuga, umenigana kama ruba. Let me live my life freely, let me live my life freely.
Bombe, 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 naomba niache.
Bombe niache. Bombe naomba niache.
Mimi nimeshinda kukubacha, bombe naomba niache.
Bombe niache.
Ha. Si unanipa confidence kwenye crowd nanifanya nazi copy sense. Na kolea na enjoy unanifanya na dance. Sipagui sicha kuchupa yoyote fresh. Ha. Minyo uko tuka enzi za mababu, alafu raya pombe unyo kistarabu. Mina pombe tena, labda minyo shikiwa nimelewa kiu kweli sita wapatabu.
I love time, ni long time, yani umenisotesha long time. Let me live my life freely, let me live my life freely. Kama unakwenda unazuga, umeniganda kama ruba. Let me live my life freely, let me live my life freely.
Bombe naomba niache.
Bombe niache. Bombe naomba niache.
Mimi nimeshinda kukubacha, bombe naomba niache mie.
Bombe niache.
Yo, Wanamula, Alkis, Same President, Mr. Checker, David John Adam. Ngoja tusikutue za mwisho mwisho, then tuache kabisa hizi chupa bwana. Ah.
Pombe naomba niache.
Ala.
Pombe niache. Pombe naomba niache.